Come Juju, 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 Juju.
Serious Genie, serious.
Chizimidundo.com.
Mchezea yako, mchafu kokoch. Funga funga toilet, hapa kuna connect. Uongo mcheze na boss, pidora mia sokes. Euro pound sokes, randi kwacha sokes. Kisha make you make it you bish. Hawana power na dibo. Kumbe walifata upepo, walijua kama upepo. Wivu iti mbaka kesho, wanapotea bado nipo. Kila show ni maziko. Liko mbati na jini hazi, paka senji kizimkazi. Nanyoosha vichwa ndazi, penda nite baba mzazi. Toto na wapisha pempasi, kwanza na waziri kwenye kazi. Nipo mini ya notagi, piti zenu bofu wazikabi. Sina kazi na ushikaji. Nina fanya mziki uniripe, sina tema pepe. Baka kola bone kukopeshe, mekuri yangu na ubeche. Bona mlizi kwenye viepe, mtoto mapepe. Mekuri ya gine mazese, mekuri ya tawa deke deke. Tuliza mapepe, kwa jetu wakoshe bila stop. Mamarika wake TikTok, WhatsApp, status, history, Facebook. Kwa jetu wakoshe bila stop. Mamarika wake TikTok, WhatsApp, status, history, Facebook.
Why Gilio? Oh my Juju, 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 Juju.
Why Gilio?
Oh my Juju, 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 Juju. Where? Kashima. J.
Kosa na visa isha. Kamiri furada maraika, akuiva na tulimpika. Atofufuka ndo tushamzika, kona unandika. Fatiri ya utuba, harikura ira kushiba. Nafsi na msuto.
J, iligoma rikapigwe kwao. Ilivumbi vumbi baka kwao. Ilijini rikapigwe kwao. Ilivumbi vumbi baka kwao. Nikilenga sikosi, indo molo finesti. Yangushia komenti, ilasta respecti. Nikilenga sikosi, indo molo finesti. Yangushia komenti, ilasta respecti. Iligoma rikapigwe kwao. Ilivumbi vumbi baka kwao. Iligoma rikapigwe kwao. Ilivumbi vumbi baka kwao. Goma Juju, 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 goma Juju, 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 Juju. Kwa heshima, J Combat J
Lopazi Genie.